gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada degmada Bahdaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe Saale Xaaji Fulaga oo kulan qabaday waliba uu soo warbiyay baahiyo iyo qabanka beeraleyda degmada Mahadaaya iyo dadka ka dhaqanka tuulooyinka iyo sheegaga iyo edyo geeriga beeraleyda cagaf-cagafta beero la kafalowa iyo waliba wasaaradda iyo waraabka iyo federaalka dawladda Soomaaliya iyo ta dawladda Hirshabeelle ku codsaday in lagu garab istaaga beeraleyda waliyaway oo baahiyaga
midan hadda mashaariicda oo ma aragtay bi xireenko kale mashaakil madan barkay ku niyala wata dada wataba laakin dhinaca tacabka beeraha mugul yiraaho culayska ka jira waxa waaye nin walba cagaf iskeele private as u isticmaala 400 al ugu yiraaho 300 iyo qontan waa man aboodi karaan taas halka waxa waaye in la raadiyo abuurishti hay'adii cagafta oo beeraha wax ku falay jiray in la helo wakaaladda cagafta ee howlaha beeraha in la helo oo sharciyeysan oo dawladda ka warhayso oo wasaaradda ka warhayso amarkana ka soo baxayo wasaaradda beeraha heer federaal wasaaradda beeraha Hirshabeelle state guud ahaan bo gobolka ma aragtay wasaaradda qaabka ay ku shaqeynayaan waayo qalabkii oo loo baahnaay hadii ninkii private oo haasto ninka masaakiinka abood ma leh taasna waa loo baahan yahay tan kale xoolaha iyaguna waxaa loo baahan yahay taqaatiir gaar ah in loo helo maadaama dad xoolaalay ognahay oo ma aragtay la daba taagan caafimaadkooda wax dhalkooda oo laga faa'iideysto waayo anaga maanta waxaan ku taagannahay waxa waayo xoolo beero petroleum ala gaaro intaas loo baahan yahay kalka intaas ayaan rajaynayaa hay'adaha caalamiga ah aad u mahadsantiin wasiirka arrimaha beeraha iyo ma aragtay horumarinteeda heer federaal heer Hirshabeelle aad ay u mahadsiihiin iyo inta hay'ad oo caalami ah oo la shaqeynayo aadan bogaadan niga celinaynaa.